Blackout Media.
I'm feeling it.
Gigi.
Stashing the bed.
Nothing.
My bad heart.
Cause you won't do anything by and by. Ukamukonda ni nayo nayo. Ufuni pa wangala makanika wake. Chikondi ni mbaya mbaya. Ukachipesa ni nacho nacho. Ufunika ungale makanika wache ile.
Ufire waishiwa. Ulipe perfect relationship.
Ufunika ulipe mutima. Chikondi chimabwele na maabsanda.
We might get hurt. Much of them we go. Nobody safe is Ankara easy. Oh, Salema.
Chepe ni mafuno choka mo. Manje mtima umaleza. Mtu wina nani uza ya mawa. Te wa Salema. Iwe, iwe, iwe. Baby, chikondi muli misos. Chikondi muli kusema.
Chimbamba. Uka mokonda ni nayo nayo. Kufunika wangala makanika wake iwe.
Chikondi ni mbaya mbaya. Uka chipesa ni nacho nacho. Kufunika ungale makenika wache ive.
Ufire waishiwa. Ulipe perfect relationship.
Ufunika ulipe mutima. Chikondi chimabwele na maabsanda. Nene kukonda bebe. Elo ndiwe wanga mame. Oh, vintu vimarimba chabi. Kuyasa ni maeza mwani. Siku titika ya mbana ni shifasila. Mutima umababa ukafuno enda baby. Ah baby.
So don't. Tika ya mbana don't you move on. There's a reason for every season. Oh baby like mu easy.
Don't you move on. Tika ya mbana baby hold on. Kipa patalo tabe. Give me life it tabe.
Kuzi mutu ni timbamba.
Uka mokonda ni nayo nayo. Ufunika wangala makanika wake iwe.
Chikondi ni mbaya mbaya. Uka chipesa ni nacho nacho. Ufunika ungale makanika wache iwe.
Ufire waishiwa.